GM Records.
Ra! Chunky Supplier! Supplier!
Oh, yes, sir.
Offset, Domian, keeping Danny Jobs some rope.
Oh, this is Mona Kudaga from Megali. Who gonna na catch what who's the other kiwili wili? Me na to me a pesa, kwa ni mapenzi so bahiri. Hama ulogo pa mafuta mwa mposo pande wapiri umegaili. Nakufata uko uko
Ndara mwajuma wefundi kweli nakufatu zona kutolea minisha tuma nataka uma Dada mwajuma wefundi kweli nakufatu zona kutolea minisha tuma nataka uma Dada mwajuma wefundi kweli nakufatu zona kutolea minisha tuma nataka uma nataka uma nataka uma nataka uma.
Eti unasema nini tena? Eti unasema nini tena? Eti unasema nini tena? Eti unasema nini tena?
Usoke choke 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 today. Usoke choke 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 today.
Sibu wajina kuhangani ya nukuganda kama Uganda. Jijizi yo gemi ya nukanza nazibisha maba.
I love you nyugi makopa kopa baka atoke kwenye utosi. Unaitre dintu nizari ya watoto wengi kafika la gosi.
Utakuja leo na kufata uko uko. Utakuja leo ime kumisi wangu mchepo.
Chunky Supplier, Hama my shoes, Artistic,
Papazi Yamoka.
Habila kuchoka po, mwanangu msodoki. Wech uya, Aptush. Wazongwe,
Mento a Mento Gang.
Chunky Supplier, Supplier.
Yes, I'm on the
beats. Sigeri.